Juna is my player for that chance.
That's the music. Artwork.
Real Kewan.
Say the name of me. You're for your mother. Say the name of me.
Lady Anale Kufaya. I want somebody in Kenya. Ati mwana kashua fire. Ningo mwasasa kupasa na van. Mamba ine nalisu mine. Dichite mwiko chove. Kabili wenefcho waba. Walive la mwondi mayo. Paka twafika December. Baby na vana febabili. Ati kambini kasabota. Elo kambini penison. Tia baby sengele. Sengele. Badabu isa tia sengele. Baby. Bambi valeti lati, ati tapale kutu ingaya. Lomba wa mune kutu Afrika. Baby, ini December. Happy Christmas to you. To you, baby. Ah, ah. Baby, ni webo na chunga. Mumpiri nangu mungkondo, kabana iwe. Ah, ah. Baby, ni webo na sala. Monsala nangu monsasa, kabana iwe.
Number one, we're going to